ayda hooyo qarankan kuskaday calankan dugsaday ayda hooyo qarankan kuskaday calaamada uu lahaay xasiisigu deeqo calaamada uu lahaay xasiisigu deeqo ciddayda hooyo qarankan kuskaday calankan dugsaday ciddayda hooyo qarankan kuskaday calaamada uu lahaay xasiisigu deeqo calaamada uu lahaay xasiisigu deeqo indigeyga adigaan isha qura ka bixino indigeyga adigaan isha qura ka bixino darta uu cadaan iyo madow ii colaajo dukaan ku xiseeya indigeyga adigaan isha qura ka bixino indigeyga adigaan isha qura ka bixino darta uu cadaan iyo madow ii colaajo dukaan ku xiseeya markii aad cawalo babanay saacadke adke adowga hajabo calankaygiyo cadowga hajabo hajabo cadowga hajabo hajabo cadowga hajabo markii aad cawalo babanay saacadke adke adowga hajabo calankaygiyo cadowga hajabo hajabo cadowga hajabo hajabo cadowga hajabo markii aad cawalo babanay saacadke adke adowga hajabo calankaygiyo cadowga hajabo hajabo cadowga hajabo hajabo cadowga hajabo